umenipa bure, so fine. Hadi natamani kujua kakufunza nani uma. Mwanafunzi shule, mtihani, maradhi nilugua, zile njonjo zako za utani. Acha waseme niroga, sijali wanayobwaga. Baby you my woman, kama ugali na mboga, yako tamu nimenoga. Naomba sana, naomba dua, nisije zingua. Nobody. Watasema sana, wataongea, wasidi umbea. Nobody. Minataka wajue, na pia watambue. Mujoni futa, mimi na wewe kwa chana. Let me be your superman, let me be your superman. Na ikija vita, niko tayari pambana. Let me be your superman, let me be your superman. Nje, umaso ya nje, na uzigera kuruta. Munyanja yurukundo ngukunda, umaze kunywa gato nyanga kamye. Imvure kunyagira bituma jewe noa. Kukomba yeho ngigi chuchu chawe. Nitugera hatese takuberi teme. Kukirangu tarira amarira gashoka kumatama yawe. Kuko turi babiri nitusikera tuba habiri. Kuko nje nawe tuzatanduka nkwa nurufu. Turi babiri nitusikera tuba habiri. Kuko nje nawe tuzatanduka nkwa nurufu. Chu yako na furaha, na furaha. Chu yako na chidai. Oh, oh.